Sanibonani balaleli nababukeli bombele. Igama lami nginguSlindi Lekhanyile. Siyanamukela futhi engosini yethu lapho sidingida khona umthetho kungulwesibili umhlaka 26 ku-Okthoba. Ngesonto eledlule kuqalile ukugonyelwa i-COVID-19 kwezingane eziphakathi kweminyaka engu-12 nengu-17. Abanye abazali bawotha ubomvu njengoba bethi abafuni izingane zabo zigomele lesi sifo. Kodwa empeleni ngokomthetho waseNingizimu Afrika, akukho abangakwenza ukuvimba lokhu uma izingane zifisa ukugoma, ngoba ingane neminyaka engu-12 inelungelo lokuzinqumela ukuthi yini engenziwa uma idinga usizo lwezempilo. Ukubheka lokhu kabanzi, ukhona ungodwethu womthetho uMnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys. Mnumzane Zikalala, siyakubingelela futhi siyakwamukela kuMbele.
Ongibingelele, ngibingelele nabalela abahle bombele.
Mnumzane Zikalala, mhlawumbe ake siqale sikhumbuze abalaleli ngalo mthetho othi ingane neminyaka engu-12 kuya phezulu iyakwazi ukuzinqumela yona ngokosizo lwezempilo esuke ilidinga. Washaywa nini futhi kwakuyini inhloso yawo?
Okay. Noma ake siqale la esekutheni sokhumbula ukuthi iNingizimu Afrika sinomthetho osisekelo okuyiwona usuke isigayida ukusikhombisa ukuthi imithetho isuke izophuma from lapho kumthetho osisekelo wethu izobe isithini. Kunamalungelo kasuke evikela iy'ngane nendlela iy'ngane afanele ukuthi ikhule ngayo, bese kuyasho nakhona ukuthi iy'ngane nabantu abadala banayo i-access to i-healthcare. La khona kungafanele kuthiwa kunqatshwa khona ngenxa yokuthi kune-TA khona mhlawumbe zingabavimba noma mhlawumbe khona umuntu ozobanqabela. Phinde uhambe futhi umthetho lapho kube khona i-principle esiyaziwa noma mhlawumbe kade yaba khona ethi inkantolo noma i-high court is the upper guardian of ingane, uchaza ukuthi noma ngabe kuthiwa umzali ukhona, i-high court kuphela evumelela ukuthatha isinqumo sokuthi ingane kuzokwenzakalani kuyona. Kutheke kodwa ngokuhamba kwesikhathi ne-2008 uma ngingaphazami, kwabe sekuba khona umthetho i-Children's Act wabe usuphasa, wawusungamele sekutheni eziphi izinto ezingakwazi ukuthi zenziwe yingane, amalungelo ey'ngane ahamba azofika kuphi. Now, i-section noma mhlambe isigaba esikhuluma ngokuthi iy'ngane zingakwazi ukuthi ithole unyango lalidalelwe sekutheni kuyenzeka ngesinye isikhathi uthole ukuthi iy'ngane zikhule emndenini lakhona abazali bengasekho. So awukwazi-ke ukuthi uyivimbe ukuthi zikwazi ukuyothola i-medical intervention noma unyango lwezempilo ngenxa yokuthi umzali akasekho ukuze akwazi ukuzo-administrator noma uzovuma ukuthi ingane yakhe ayithole unyango. Obese lo mthetho wakha umthetho ozothi fanele kube khona ama-conditions amabili azoba khona ukuze sikwazi ukuthi sikunikeze umnyango. Olokuqala, iba ngaphezulu komnyaka o-12 noma ube nomnyaka o-12 nangaphezulu, bese noma okuhambisana nayo sekutheni lo muntu osuke ezokunikeza lelo nyango osuke uzolifuna kufanele azigculise yena kuqale sekutheni uya-understand ukuthi le nto ozoyifuna noma ozonikezwa yona ithini, usukhule ngokonele ngokomqondo kokuunderstand ukuthi ukuphi la usukhona, uya-understand ukuthi ama-side effects noma iyiphi indlela ezokuphatha ngayo, futhi akekho omunye umuntu ozokwazi ukuthi akusize akunikeze i-consent omdala noma mhlawumbe ozobe usebhilonga kuwena. So lo mthetho wawuvumela-ke ukuthi iy'ngane azikwazi ukuthi yithole unyango without i-consent yabazali wawusuke uvela lapho. Ngoba kwasekubonakele ukuthi even ama-child headed household maningi, even iy'ngane mhlawumbe ozothola ukuthi zama-street kids ziningi, umbuzo bese uthi uma ngabe zidinga unyango so bathatha apha abantu abadala bazokwazi ukuthi bayivumele. Okungcono akube khona i-provision la bezokwazi khona ukuthi bathole khona unyango without umuntu omdala engena khona phakathi. Kodwa angeke kuhambe i-age kuphela, okunye kuzobe sekulandele kuzobe sekuthi ake sibone ukuthi uya-understand yani le nto oshoyo. Lapho kwabe sekuedeka phezu komthetho owawubizwa ngokuthi i-Choice of Termination of Pregnancy Act, lawo okhuluma khona ukuthi uma kuthiwa usufuna-ke manje uku-terminate i-pregnancy noma uthi cha ngolimi mhlawumbe oluluso ufuna ukukhipha isisu, iyiphi indlela ekufanele kwenzeke ngayo. Kwabe sekuthiwa nakhona ngoba siqala eminyakeni ongu-12 kuya ngaphezulu, ngoba kusuke kuhlonishwa sekutheni umuntu wesifazane unendlela noma ufanele ahlonishwe ngaso sonke isikhathi ekugcineni umzimba wakhe. Kwabe sekuvela-ke lokho ukuthi cha siyanikeza lelo lungelo, kodwa kufanele sicacise lokho esekutheni lelo lungelo akusho ukuthi liphasa nje ngokweminyaka. Okubaluleke kakhulu ukuthi uya-understand yini na ukuthi yini kahle kahle le kumele uyenze, yini ozoyithatha unyango luzokusiza kangakanani, lo muthi noma lo mjova bazokujova ngawo uzokwenzani kuwena, uyakuvuma yini loko na?
Kungabe lo mthetho awushayisani yini nokunye futhi o elinye ilungelo elikhona kumthetho sisekelo elithi kumele ingane inakekelwe futhi ivikele ize ibe okungenani neminyaka ye-18 uma kuwukuthi abazali abasekho kuyaye kube khona umuntu inkantolo emkhethayo okuthiwa yi-guardian.
Kungase kushayisane kodwa lewo ungene kakhulu la uthola khona ukuthi i-guardian ayikho. Ngoba ngokudlula kwabazali emhlabeni akubi automatic ukuthi sesiyahamba sesiye enkantolo sesiyofuna i-guardian yomuntu. Kukhona abantu abahlala baze babe badala uthole ukuthi akaze kuyiwe enkantolo i-guardian noma mhlampe kwathiwa kuphuma incwadi yasenkantolo eyi-order ezobe isisho ukuthi nimbone nje usibanibani njengoba ekhona i-guardian yakhe nansi laphaya uyena umuntu ozobe seyamcontrol. So in instances la khona ingekho khona lo mthetho okhonele sekutheni awukube usuyakwazi ukuthi ungenelele la uzokwazi khona ukuthi nganikwazi ukuthula unyango without umuntu omdala ukuthi akabe khona. So i-intention yalo noma mhlawumbe inhloso yawo lo mthetho kwangezwa kuwukuthi kufuna ukusayide lana noma mhlawumbe kungathathwa serious kwabazali, kwakuwukuthi nje kuthiwa cha instances noma eyimeni la singeke sakwazi khona ukuthola umuntu omdala ake simnikeze ingane amandla khona izokwazi ukuthi idecidele. Kodwa uma siyidecidela sinikeza ne-responsibility lo muntu ozobe eze-administrator noma esoyinikeza le medication ukuthi akayichazele ngokweqile ukuthi kahle kahle yini le ithathayo izoyisiza ngani ama-side effects akhona azobe sethini bese iyasithatha-ke isinqumo ukuthi ufuna ukuqhubeka uwuthathe lowo muthi noma izothi cha ake ngilinde kancane ke ngithole i-information ethanda ukuthi iphelele.
Okay, kungabe kusho lokho ukuthi asikho isidingo sokuthi kube khona ifomu umzali alisayinayo i-consent form eliqinisekisayo ukuthi uyavuma ukuthi ingane yakhe igome uma kungathiwa mhlampe kuhambe iy'khungo zokugoma zibe khona nasey'koleni ngoba iy'kole nje azivumelekile ukuthi kube khona ezikwenzayo abazali bengavumile.
Lapho kungabe sekube istephu esithanda ukuthi sibe drastic noma angibeke kanje. Yebo, ngokomthetho umthetho uyakuvumela lokuthi once ingane yaba ngaphezu kweminyaka o-12 sekuphelile ingakwazi ukuthi ithathe leso sinqumo. Inqubo nje uma ichazeleke kahle ukuthi yini kodwa fanele si-understand the risk ehambisana nalokho. Esekuthi noma kuthiwa ingane iyagula noma khona la ngingahambi khona kahle umuntu obizwayo umzali, umuntu obizwayo i-guardian, bese kuzofika mase kuthwakiswa nenkantolo ukuthi kungabe wayichazela ngokuphelele indoda. Now angicabangi ukuthi uhulumeni angabe sefuna ukuthatha i-risk engalo noma engalolu hlobo esekutheni athi ngi-desperate ngale ndlela ukuthi ngikwazi ukuvaccinate iy'ngane to such an extent ukuthi ngizobypassa abazali ngingayitholi buy-in yazo yabo bese ngisebenzisa lo mthetho noma intunje ncane la kulo mthetho khona we-Children's Act ukuze ngikwazi ukuthi ngivaccinate without consent yabazali. Ngoba at the end of the day nohulumeni uyabadinga abazali ukuthi abahambisane bobabili khona bezokwazi ukuthi iy'ngane azigome ngokuphelele, izingane azigome kahle, kungabi khona iy'thiyo noma mhlawumbe la kuzobambeka khona. So kubalulekile ukuthi ku-understand ukuthi yebo umthetho ungabavumela ukuthi abenze njalo kodwa angiboni ukuthi ungabe kuwumqondo ophusile lo on behalf of uhulumeni esekutheni athi ngizohamba ngenze kanje regardless ukuthi abazali bathini.
Nomzane ozikalala, njenganjalo siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho.
Kubonga mina kakhulu, libe nosuku oluhle.
Siyabonga. Lowo bekungumnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys. Siyabonga.